twaburanye 94 uziko jenoside yarangiye mu kwezi kwa karindwi yewe aho nari narahungiye ndaza nsanga umuvandimwe wanjye yarapfuye n'umugore we ariko umwana aza kurokoka aza ndamukurikirana urabyumva naje kumenya ko yarukotse abantu barambwira bati twamubonye indera inkotanyi zari zadushyike uwo mudamu wa mutwa ngo yitwaga Betty yakoraga muri sosiyali Gikondo kwa kundi impunzi zihurira ahantu aza guhora n'undi bita mama Hadija ari umugore w'umuntu wayoboraga umusigiti wa Remera noneho barabanaga aho hantu uziko impunzi zihura zikihuza bakajya bakora ikundi imwe gutyo noneho rero ngo aza yari atwite inda ya mbere aza kubwira uwo mugore mama Hadija aramubwira ati umwana ntumva mukunze ndashaka kumwitwarira aramujyana n'uwo munsi ngira kuri mama Hadija yarambwiye ati iyo mbimenya twahuriye mu isoko ariko sinibutse kumubaza iby'uwo mwana
none se Betty ntabwo wambwiye yuko wagiye kumureba ugasanga akura muri minijisi yaravuye Gikondo
barambwiye ngo yakora nubwo nagiye Gikondo kuri sosiyali barambwira ati nibyo koko uwo musosiyali witwa Betty yakoreraga hano ariko ubu ntacyo yakorera asigaye akora muri minijisi ndagenda muri minijiki ndabaza baza kundagira undi witwa Jean Umurera barambwira ati niwe wakugezaho detaye koko mbonana na Jani aramumpamagarira turaganira mubwira ibintu bingenza mwereka ukuntu mbaba yarambwira toya ati ntabwo umwana nigeze mufata arampakanira
urabyemera
ndarampakanira ntumbashitse intege
ntabwo bihagije kuguhakanira hari abantu batatu cyangwa se babiri bakwiye kudufasha kubera ko umwana wawe yagiye mu nkambi ya Leta y'u Rwanda iyo nkambi yabayeho kandi abantu benshi bayinyuzemo bariho uwo mudamu Betty wahakoraga waje gukora muri Minisiteri y'Ubutabera ya Leta y'u Rwanda nawe ariho kandi araho ngaho mu Rwanda Hadija nawe aracyariho
Hadija niba akiriho simbizi ntabwo ndasubirayo
Hadija tuzamushaka
umugabo yari Birari uyobora umusigiti wamwita Birari
yari Birari w'umusigiti wa Remera
ariko yarapfuye
Imana imuhiruko ridashira abo ngabo bose hari ibimenyetso bigaragara byadufasha gushakisha uyu mwana w'umukobwa kugira ngo tumenye rambona ko ikintu cya mbere turi bukore mubyeyi ni ukuzegera uyu mudamu Betty kugira ngo tumubaze ahantu uyu mwana akatubwira uko yamubonye ndetse n'uwamurera Jeanne ukora muri Minisiteri y'Ubutabera mu Rwanda niba ariho agikora akaba yumva ijwi ry'Amerika yadufasha kuduhuza n'uwo Betty kugira ngo dufashe uyu mubyeyi ushaka uwase Josiane nyina w'umuntu bitaga Gapusi aboneke
urakagira abana baso gusa
urakoze umubyeyi
mani guha umugisha umva wa mwana umugisha abantu bagusabira nanjye nongereye undi ni umubyeyi ukuze ndagusabira imigisha ku mana igikorwa ukora kiraremereye cyane jyewe cyanguye ku mutima numvise nk'ukunze ntakuzi igikorwa ukora kiragenda ntabwo ariwe ukikoresha n'uwite kugukoresha kandi azabiguhembe
igihe umwana buriye mu bantu bari mu maboko ya leta y'u Rwanda nayo iradufasha kugira ngo dushobore kubahoza mwebwe babyeyi mamushaka udusaro twanyu mwaburanye
udusaro twacu mama inagiye asigaranye jyenyine
birumvikana kandi ndakumva ndahamya rero yuko ibi ngibi ntabwo bizaba ngombwa ko twongera kwitabaza umukuru w'igihugu kugira ngo adufashe abantu bose bineza bumva ijwi ry'Amerika bakumva uyu mwanya yazadufasha kugira ngo tumenye irengero rya Betty ushobora kuba ariwe magingo aya ufite uyu mwana w'umukobwa wa se Josiane nyina w'umuntu
yego